Cannabis n'o ye ganja o bɔrɔ 300 ani 77 sanu falafaladen 59 mugu kunkan sirijuru an'a kala pɛrɛntan 4,800 ani 68 fɛn damadɔ sɔrɔlen minnu ye mali samarabatigiw ka cɛkɛda ka sɛgɛsɛgɛli wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛn min bolodara ɲɛmɔgɔ jageli jaketi fɛ avirikalo tile 10 ani 14 cɛla san 2022 la kati kajana ani bamako ɲɛmadogolen mana bɔrɔ kɔnɔ mali bolomafɛn min bɔyɔrɔ ma dɔn ni a tatola do senegal o kɔnɔ kanabisi ganja bɔrɔ poruna kati avirikalo tile 10 nɛgɛ ɲɛ 27 la mali samarabatigiw ka sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni ɲinina cɛgɛda fɛ mali wɛb bɔlɔlɔ kunnafoni di sɛbɛn kɔlɔsi ko a kiribifɛnw feereda sɔngɔ bi jate fo sefa 1,900,000 la k'a masɔrɔ faamaw ye a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw be senna walasa ka ma minnu sen donna a duniɲa kiribi yuruguw la kɔrɔn alamisa don tɔɔrɔni avirikalo o tile 14 san 2022 la bolofa sanu hakɛ belebele kilo 11,000 minɛni kanja sigida la i n'a fɔ falafaladen 59 sefa wari 1,200,000 sɔrɔ la a samarabatigiw ka cɛkɛda ciden maa dɔ senfara sera kajana ka siga bolimafɛn kunbɛn a samarabatigiw ka bɔ fan keguya sababu fɛ maa kofɔlen golfa nɔ minɛna a sigama jagɛlɛya a n'a ka bolotafɛn dogolen ma kisi finitigiw ka makarana la samarabatigiw ka nin yuru sɛnɛmɔ jageli jakite ɲɛmɔgɔya la kɛra nɔminɛ wɛrɛw la avirikalo tile 12 la bamako kafo worona la maɲanbu kunnafoni fɛ min y'a to samarabatigiw ye mugu pɛrɛntan ani kunkan sirijuru minɛ sigimugu kala 4,800 ani 66 la